Mina cheki kwa mbele kuna kilio. Mane hizi power, watu wanapagawa, wana make money siku na mchana.
Hivi kila siku mtani kilio, au mpaka nibe huu wimbo, au mpaka nibe power window.
Mradini pa depressa na usiole easy. Kuona vile zize ki change flow. Sometime nakipi gangsters na ingia pesa. Nikipata kidogo na itagi mo. Atuwezi kwa sare, mishimba kamishare. Money, 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 inani keep busy. Lazima kuendelesa kupata siyo easy. Nyanyaje jamama, it's going down. Nikikosa pesa, I'm feeling down, 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 down. I need somebody.